Fastanza, hivyo ndo naanza. Nina maswali na tumai uneza ansa. Kasi na ganji bado uneza nipa lap dance. Juniko grind, mina ngoja tuku osa. Na kucheki waistline, iko wind motion. From afar but still I can pinpoint you. Tako nene ina mafuta na si lotion. Walai, you're the center of attraction. So this your favorite song from now on. And we can do it in the kitchen to our apron. You a bad girl, I'm a good teacher. Takufunza kuteleza bila kuanguka. But scratch that, mami nakutaka. Nakali moto basi sisi tutawasha. Na skin tone imeni bamba melanin tin. Fanya ni stama ni kani mepika whiskey. Dance na Dorido. Dance na Dorido. Dance na Dorido. Dance na Dorido. You are bro my girl Malkia. You got it in uni chizisha kabisa. Dance na Dorido. 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 You are bro my girl Malkia. You got it in uni chizisha kabisa. Dance na Dorido. Dance na Dorido. Second verse, I got you in a trance. Ukisonga bila mbio, bado mina die chance. Na kusororo wezi cheki juu ya shades. And you better know I don't wanna be friends. Kata kiuno, juu kando chini. It don't even matter, come evoke me. Kani kasava, basi niko nayo biggie. I been a expert, I'm a pro with it. My team fresher than a lemonade. Nangoma kali, basi gravitate. Tinge katindika kama earthquake. Body on freak moves perfect. But scratch that, mami nakutaka. Na kani moto basi sisi tutawasha. Na skin tone meni bamba melanin ting. Fanya ni stama ni kani mebiga whiskey. Dance na Dorido. Dance na Dorido. Dance na Dorido. Dance na Dorido. You are bro my girl Malkia. You got it in uni chizisha kabisa. Dance na Dorido. Dance na Dorido. Dance na Dorido. My girl dance na Dorido. My girl loco single. Na Dorido na ni simple. For my ladies. Super mzog. Mzog. Hey, dance na Dorido. Hey, back. Dance na Dorido. Dance na Dorido. Dance na Dorido. Dance na Dorido. You are bro my girl Malkia. You got it in uni chizisha kabisa. Dance na Dorido. 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 You are bro my girl Malkia. You got it in uni chizisha kabisa. Dance na Dorido.